The Luck Benedict
on the track.
Yeah, karibu kwa game, newcomer, BCS, no pre-season, no drama. Hey, muziki ni mziki, pambano, kisubiri mkono, mwisho tayokota mawasama. Hell on earth, mobi, inawasana, rest in peace kwa cemetery. Drop mawasana, when I drop, nawasana, wana crop, napochana, omiji. Wanasema, iko dope, ile sana, newcomer. Ingi ya chimbo, the way, hill nigga. Fukwa madini, na mwisho, you make mil nigga. Wakiriza, how you make it, real nigga. Respect the game, as I say, make mil nigga. Here nigga, haga, swag style, skill bigger. Imenifanya kwa game, niwe really bigger. Naona jamaa wako, na really nigga. Rap, initaji skill, na fake figure.
Kumbuka hayo mambo yanaenda kwa wakati. Oh na na na, kijana pambana uifike inafasi. Ati uwa waraka.
Karibu kwa game, karibu kwa game, karibu kwa game.
Uwa waraka.
Karibu kwa game, karibu kwa game, karibu kwa game.
Ati uwa waraka.
Karibu kwa game, karibu kwa game, karibu kwa game. Karibu kwa game, karibu kwa game, karibu kwa game. Yeah, newcomer, punguza huka, punguza pupa. 12 code, kili mingi, lati version, DB Cooper. Niko lili, niko super, na spite, na chia nuta. Londi hii, nikecha chupa, wajamaz, watakufa. Newcomer, karibu kwa game, don't weaken. Just listen, muziki ni skill, na strips and. Newcomer, fanya muziki, chana na drama. Mi, ukinipa mic, nafanya na ulizana. 12 code, level hippie, bona naumiza sana. Vocals zako mainstream, labado go downstream. What you doing? Drops the heat of the century. Kisha ukai tap underground. Legendary, I make dough, I make more, I make boo. You make boo, I catch you joe, I catch you boo. And everything's like woo. Wengi wenu mko na majina heavy. Lakini juu ya skill na mojuzi full lazy. Laundi hii, tupo lili, tupo shua, tupo heavy. Kini uliza kusu swag na mojuzi full crazy.
Kumbuka ayo mambo ya laenda kwa wakati.
Karibu kwa game, karibu kwa game. Karibu kwa game, karibu kwa game, karibu kwa game. Karibu kwa game, karibu kwa game, karibu kwa game. Karibu kwa game, karibu kwa game, karibu kwa game.
12 Cody,
the Luck Benedict.
Shaxi.
Karibu kwa game. Newcomer, karibu kwa game. Don't worry my brother. Karibu kwa game. Don't worry my sister. Karibu kwa game. And this is how we're doing, man. Trev Cody Chimo. Karibu kwa game. Chimo Sam.
This is Chimo Sam.
You are welcome. Chimo on the track.